CBO,
Queen of the best melodies.
Kujalia nyuma rojo rojo futari macho ya kusinzia kwenye mechi hodari chenga di maria unapenda mende chali utomfu utomfu wapamia mama wendo dakitari unenitibu ipasavyo paka napona unanifikisha safari ya nini endapo unipindishi kona kona
na napendaga ukiinuka ukichuchuma
kanamuka
kaleka jamaa
unakishusha kakichochama
we mtoto we
mshedede
acha nikupe sifa umeumbika we mtoto wewe
mshedede mshedede
usije nipeleka puta binju kali yangusha we mtoto wewe
mshedede
Taratibu, taratibu, usije ukanguka Sema unataka andazi, au sambusa Nitimize wajibu, kabla uyasusa yeah. Uniridhishe wewe, wewe ndoboni yangu Unainipa kiwewe, hadikati kama hini Hatozuka mwingine wewe, alie wali moyongi Hadi nitakufa na
Nikitaka nikupe na kupa mwenyewe
Nipe nikupe
Nikitaka nikupe na kupa baba
Nipe nikupe
Nilipotoka ni maumivu nataka raha za dunia Kilema changu kupenda nimpenda anyway
Wewe ndo pipa na mimfuniko
Nipe nikupe
Kugombana na wewe kwangu mwiko
Nipe nikupe
Sheri nanga bebe nanga
We mtoto we Acha nikupe sifa umeumbika we mtoto wewe usije nipeleka puta binju kali yangusha we mtoto wewe
Utasutwa uone haya
Kukumbate
ni nanganie Baka wachukie Kina wenzangu na mie Acha washudie Basongi songi bashkalo padobote